track. Boy, aye, look, I swear tangu mini mbebale Nime date na mademu wengi ila weni wapeke Na mapenzi tukifanya ni shere Mana yomiliyo inavosikika kama tunamchange man so, Maase makitu yanu nataka Nitakupa vyote ila tu saabu kusutalaka Alafu ama boso kikutaka Wambiyo kuna mpenzi Alafu na kupenda haswa Wanachotaka kwako tunia nasa Chill tunia rasta okay. Tunaenda slow no faster no. Na kama mapenzi yako hapa Alafu so kinyonge Kama wow tunakula bata so Nikisema love You say my love you too Nigga say my need you too Nagari ipo mama tutembe kwa mgu You know what it do And I do it for you
Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba, unanibamba
Hili penzi leta kuja nini uwe
Unanibamba, unanibamba
Oh malia, malia Si hata nipo muwe na gigi
Bamba,
oh yeah
Umenituliza, give me that kupe mitulinga Kazi mejiki na na mjujiza, ya moto sana puliza Give me that na navyo boogie down Ipe mambo ya pwani
Baby come to me Nimekupa mayato Nimefundi Moyo wangu mali yako
Yani tamani Mini kijikata ujue for you Kwani pa kampani Chizi nimedata ujue for you
Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe Mabuba lama chukiwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba, unanibamba
Hili penzi leta kuja nini uwe
Unanibamba, unanibamba
Oh malia, malia
Unanibamba, unanibamba
Najibati hata nipumuwe na
gigi Unanibamba, unanibamba
Oh